Baraka za wazazi nazo nafsi zetu zimeridhia yani mimi nawe kuja kutengana misiwazi yani ina maana kukukimbia nitakuwa nawe
baby today.